Jabba Mandi, HBM Daddy, yeah.
At more
on the beat.
Malaya must become Mugore, and Mugore must become Mala. Omulal must become a gentleman, and a gentleman become Mulalu. Wali wo lunakolu kuniga, nono nyane chokulia nechibula. Wali wo wiki we kuniga, nono nyane chokola nechibula. Wali wo mwezo gukuniga, nono nyane za renti nesibula. Wali wo mwako gukuniga, newebu za gunoro achigundega. Na ye mwatu eche unisa, ogendo labo olimu mwaka mupya. Ebi kunyiza lero vikwawu, ebi kusanyu senkera bie yongera. One, two, free, guwedeko, omwako omukadde kugenze. Guno mwaka mpya, towakana guno tulimu mwaka mpya. Guno mwaka mpya, towakana guno tulimu mwaka mpya. Tugukube kube, omwako omukadde tugulinyirire. Tugukube kube, omwako omukadde tugulinyirire. Ase, fireworks ireka, tuzikube mubanga tuzitumbize. Fireworks ireka, tuzikube, tuzitumbize. Ase, omukadde gubadde mutemu, gubadde mubulamu. Ngamba abamu, woba mulamu. Soka tichakalamu, twavayo munju. Tulabane kube jujuru, tumbiza saundi wakuru. Mwaka mupya, towakana guno tulimu mwaka mupya. Guno mwaka mupya, towakana guno tulimu mwaka mupya. Tugukube kube, omwako omukadde tugulinyirire. Tugukube kube, omwako omukadde tugulinyirire. Fireworks ireka, tuzikube mubanga tuzitumbize. Fireworks ireka, tuzikube mubanga tumbize. Mukirize, mbagarize koku mwako omupya. Bazadde bangi, mwena mwena happy new year. Baganda bangi, mwena mwena happy new year. Mikwano jangi, mwena mwena happy new year. Oya kuliranyi, bambi mukuliso mwaka. Sina chindi mwekereko, at least mwe kukahaga. Just kahaga.